Toyo Studio 80 keɗe kabaruji amen e fulfulde.
Keɗe kabaruji amen fulfulde alkamisare no kay jeegom lewru juin jena yembe suki der maison de la presse Bamako nyutino no do kabaruji du mor waygal kanko no dirit ajrat trawara wonto ogi jambe to. Sigu fa ngarda sigaso kany e juila wotto juno ko couvre-feu wonte wadle e do nokkule ko hakkule jamarnde an feccile e do nokkule. Leydi Mali kañe leydi Burkina Faso no gondi tikkinde faande gidragol tikonayri bangal keri leydele tobe kollitiwde boto fuddi nokku no dirter sigaso kuncano hore ko nayri bangal ndena ko fa yotto yo hawaduji yewtere men no dirter zoom sirnde ngaran memde don kabaru be do yimbele jalnobe jamarnde sanne sutama do gollete kañe fa yotto yo e galleje ko nande mudu di won sembe kabaruji demin jiginyo do bete hande di bismillah modon e hedate kalko bonanday di mata leedi meden di timmodo lewru me fa yotti lewru juin hitane unaadi de nogay joydum latiki sababu so nokkule kewdo ko noddita couvre feu ko wada e mudun fa yotto yo sigaso sigu nyoro kanye joyle tumbutu fu dum wadama wotto jona lamun kobbe kolliti wirso bami fa jammanati wala fu njalto wala fu donno mobilay kanye ko nande mudum fu duk hadama fa kema famtane dum wori kedden Ousmane Nyali Boule do ko jamaade hokkido en hakkilaji mudun yenna
to seguto kany e sigaso jagotobe hewbe koltivide kebal mubben ana wondi e yarude ciagal e himbe ngadobe cogguji mubben jemmaaji kolti metti mubben e wadugol couvre feu ngol
an woni min jore bana
mede sugli sanne sonibe waramde bata watti holita don honen lewru wotru ko o couvre feu ha wada dele mudun to menen ga sewu sabe homa fu an hasingin e warda wada cogguga giddi o couvre feu fuddi men longi wadde coggu jaati watti jamman me wana kals fe batte kasin giddi watti noge go jamde me uddan butikaaji amen
to joyla to wadugol couvre fe hakkilaji himɓe ana jeedi dow muɗum kanankoɓe onno ko koltiwide nafagaji yiyama dow tabade ɗum maire joyla yakouba dowele mariko holtiwide jagotoɓe kañe huminiɓe dawi e torre muɗum hewti won dabareji goɗɗi ɗippi
o couvre feu wona kotteji feu goto ko naari bangal yaha fiito dogno mobilaji hakkunde juula fattade fana miɗo wawi haalde tan ɗum wawi hewtinde cotoɓen kidalaji seeɗan saabi ɓe giddi watte noga e go jamde uddan butigaji mum en heɓano yettirta galle mum en
cintinjiwide segu yilar jamma haɗama ƴiwde 9h jamma yaade 6h bete to sigasoto kañe e joyla nde dabere fuɗɗan wattu 10h jamma yottade 6h 30 bete
ɗiɗo kabaruji fana wawi heɓedo page Facebook e compte X Studio 80 ɗo kabaru wi puɗɗat ɗo mi halni on gollidalle keri leydi ndi hakkunde Mali kañe e Burkina Faso e ɗum batu muɗum fuɗɗi nokku no dirteɗo sigaso oɗo batu timman ñalawma hannde koni fana muɗum faɓe ƴeyalla ɓe hen honɓe kani huncinirte hoore kono ayri bangal ha waluji ko nande muɗum Mamadou Sama Sekou
Fidel Goulem goto yimɓele fedde Burkina Faso holtiwide ngal ɗo kawrtal jaati sababu hawrintinde no haniri e kañe anditinde te alaji e sembinde gollidal hakkunde ɗiɗo nokkuji ɗi
yiɗi wadde ɗi golleji kono menen ka e baale faaba muña en walla amen ɗi golleji yalla heɓe faamu mawɗo ceggal muɗum yimɓe jogaɓe du ana on nokku ɓe ana wawi famtude amen tiɗelaji ko matta kono kerol leydi
transfrontalier hawruɓen ɓe holtiwide beltinde sanne oɗo batu o e wimaɓe ɗum sambinan dabareji dumiɗi ɗi jamara nde nawtorto ley keri ɗi
ɗi kulleji ana waɗe no guenit kene dow kiddi ko ɓooyi mbeɗa hasimin fa hannen e hono o balleku mi hokkodira haqqilleji ɗo golleji lobbi ko wonde waɗe no guiddi ko ƴaɓɓi hono ɗi immadiraji ana moƴƴi sanne ana nato saaba jamare jooɗo kalda hokkodira haqqilleji ko nafatat ɗo en hono ɗu ana jogui nafa
sanne oɗo batu balɗe ɗiɗi landini ɗum woni GIZ e dow ittugol jawdi heƴaɓe union européenne ley mali christian dawku hewne ɗum so jo tawani guila sigaso
batu joyoɓo ko yowi dow yirwere duumide ɗum timmi alal barde leygal lode Bamako nde oɗo batu balɗe ɗiɗi ɗum won feddede ɓnodire cabinet challenge consulting landini ɗum kañe faabatoɓe ɗum kowoni fana muɗum ha ƴewto yalla hono ɓe kani hokkirde hakkillaji lobbi ko hani fewtede wattu jono ɗum wonno wattu wondi e waylitirade fa keɓen famtare fande keɗɗen Mamadou Sama Sekou e sita sidi ɓe
oɗo batu dabareji kaltidal kumniɓe kawar muɗum ɓe ceelaji bangal gueɗe wakkati e keɓe wari e wattu muɗum no holtiri hoorejo AEDD sabi wima ko leydi Mali ndi yo nokku hakika pelital immadiraji kabaru wattu e ko heddi gollere ɗum famɗa ngol ɗo konngol yongol hoorejo AEDD Zantigui Bois Kone kanko ɗum noon heƴaɗo ministre o
notamment
komin dattalle majjum dabareji kesipien ella golleji ɗi ana gaɗira dow laaɓal golle ɗe gollanoje koye muɓen ɗum entreprise ngaji pamari ɓeyde wallede dow immadaraji muɓen darte du hono ande kese ɗe gattirte e golleji muɗum ɗum ko wawi nafude dow lugol ngol jangoji bawdi wadede
question merveille
landini be dardi golonobe ko hemunem be nawtoradi dabreji latudi sababu habbo be kabano haniri kuteji waltere wakati yila mabbe dun yukettal ngal wawana kabar ngureli mali kadanna madame berté minjam bengali horejo golirde cabinet ccf bamako
tous les domaines d'activité
golleji di fu an ngatana hakkilo golleji ngatteedi nyande fu gadoji torraji do hawalu edun wadani lede balde didi min dartam dabreji kesi yala churukiji di ana uyto hawalu rene wadde no watte fu fato raj uyto to jalen ngon ile kedduji di
communauté locale
teatri do utugol kuteji walter wakati signingol talkuru pellital lamibe yo yogaji gede mawde kawtorgal
sud ministre humindu kabaru demal leedi meden di holliti dabareedi fan gonde yaltinede le hen yalla demal hitade hikande na feewa leedi malindi di do kabaru jube ndokki don wakati kenyande be kawrutino e journaliste en bende be kolliti wi do wotto joono don angire ngaydi kanya ko nande mudu fu wujjamande waran hebudde dun le ko warta ko le on do wotto furdu kambe remobe be kolli nimseji mabbe sanne ko fa handen be keba yoga e kalisiji mabbe di kanya fa yotto angireji e ko nande mudu ko kani remirde fa kebe famtar kedden Ousmane Niali Boudi
Yakuba Traoré woni xaraaji fedde remoɓe ha bo no dirtende Confédération des sociétés coopératives des producteurs de coton olti metti makko e tiɗal heɓude engrais ngaji kaña yoɓugol coggu ha bo ko tiɗal la muɗum mawni sanne joni ko waɗi caɗele mawɗe do demal le Mali
demoɓe ha bo rimoɓe ana jogui tiɗallaji sanne le leydi ndi saabi leydi ndi ana tiɗallaji ɗum waɗi somin deƴƴini wattu joni o somiɗen garafa min ndema guese amen ɗe minen jaati jaltinta kalisiji ɗi kan fo duuɓi ɗiɗi na duuɓi tati ñalawma hande min tota kalisiji amen ɗi sinan ndungu naata ɗum tiɗalla mawɗo
ministre commune ɗo demal Daniel Simeon Kilima ɓami aadi wiide dabereji ɓamete yalla ɗi tiɗallaji heɓugol engrais ngaji ana keɓene jogala
ɗo kabaru wona minen jeeli ɗum ile le lewru septembre ƴaɓɓi noon ndu imma daraja no gondi e waɗede yalla ɗiɗo tiɗallaji ana heɓene jogala miɗo milale ko warta ko du e kokkete kaake
gollirde
directeur national de l'agriculture Suleiman Yakuba ɓeydi wiide dabereji ɓamaɗi jaati wonna fungaji kabaali do mudun
les engrais
engrais din jottiki abidja golleji di futti man le sappo le wuro juye warorndu ko bultonu inay noga e goy temedde jonjottile odo nokko wattu joyno miden bay fudde wakkati fu
mare a tumuma
ko latifu ta dal hebugol engrais ngaji ana wembi remobe e wi mabbe dum latake sababu tanugol golleji gese le gelle yogaje
en jaran nokku noddirte do ñoro mongo holli tawere suudu meeri wondo tondube kolliti hono heejo golliji mabbe di bo golliton le hitane unay didi e noga e joyi le majjondurbe kali hono ko be kebi ton usuruuji kanye ko nande muudu be bi hi ko be kebi ko le den do hitande ana fa yafa e milliarduji didi kali sefa ko watta gal musadda yidan buru milliardu goto kali sefa ko wadi sobe ngadi o do pot sobe labbini di do jerfa beeda holare hakkunde laamabe kanye laamibe le o do nokku
tamani projet mo fondation irondela do mali do e gollidimbe mudun teleji e radioji irtel mo faba mun itira union européenne e kanye e lede danemark suisse royaume uni e kanye coopération espagnole
yotre men noddirten zoom sirnde ngaran memde kabaru be do yimbele jalnobe jamarnde sanne do be tawa furdu a tawan dum woni golleji mabbe sita sidibe
hono be yimbe ana yidi gaajate sanne modi goto e be yimbe watti fulle gollidiraren soni be yesultere o tonde gidirabe makko soni adifa o naati libiro o taj jamare fu ana balni o harbantona hala halaji jallinide o tonyo gidi ko goto hono misale on wawide mina hudum wadi san balni hannen a yulbudo no a wana kalisi tegal mudum du o wa tonyade hono misale fifi sin hanne kam fami kadda de bornidaden jamaare fo harba tan hippo jaleede hono modi ko heemu en ana li galleji meden du watti fo subalal galleden homo fo antan be wala ton sabe jaleede wala hono de gaajata ana tirse sanne ga neddo anta watti mo haani wadde dun kay yimbe be gaajitto sabe samuja tan neddo jaati an hasingin e sultere
ono wori awo fay fay site site be en biyan wattu jono do katte kabaruji dido onono ka jabe noddu siwjo tamani be numero amen o moni o ngadon tiapande jidde jeegom tiapande jeena e jetti tiapande joyi jeegom tiapande joyi e jeegom be keba hitnade journal ngal be numero mo via mo o moni o ngada 37321 wajibi sinator office bout noga credit kay fi bout tacciata ki leena fande fi nokko no andir onno do ay ser yewtere meden de ana wodi wassalam yotere meden de waran yo wadde dow o do nyaw kaba danejo dum woni nyaloma kejnaada habude o do nyaw dum yambinama noga e joy lewru juin jabbinondu micciti den wido o do kaba danejo mo yalta le caldi neddo fuf wakkatiji dum yalta e yaso jomun wakkati dum yalta e koydi jomun wakkati janawa yaltude fi e dande jomun nay hunako mudum kambe sawbe o do nyawdube kolliti wiide attawan e bi jogi caddele kewde sabi yimbe wobbe anton jata tan nafabe an nafabe wobbe anton do tan jida fe battade be kanye ko nande mudum dogotoran be kay kollitide o do nyaw o wana ndabo an way nangude neddo furdo an way nangude suka an way nangude mawdo fa kebe famtare ngare kede ko min e mamoudou sama se ko min pewni on do hen Paulette Koulibaly o suka debbo gondo le dende noddete Sarambougou o do suka debbo mo du mudum barta duubi chapantati sa yi hino yeso mudum worri fan yurumini yeso go fulatiki lame lame
mon papa yenni
abba am findi o do nyaw o mi woni fatuma mako min dun wardi o do nyaw o sarungul wala fufu nafika fufu wattu tubako fufu do de jandeji am di fay goto jaba jorade bange o jogabe kay anane famin jati a joni ko war mudum samti
ki avant
Docteur Mamoudou Diakité andan do kabaru guri le soudu hôpital ndube noddite dermatologie do bomo ko do hali ko lati sababu o do nyaaw ko jamarnde anda sanne
le vitiligo o do nyaaw guru o na satti san sabi toke o li terdo ma jati urota munde hande haygude guru o nde jati sawmi ta toke de asulu nyaaw o koy anda ko no haniri gon docteur en hultibe tabantati le temedere bangal sarabe bon goddo dum ne dan wawi saudi o do nyaaw o te dum wala fagote sarabe ma gon hultibe wiide sato dum billi e alhali tiyalaji bangal hakillo tampereji chatudi e ko nande mun
o do nyaw ko buri hewde fu e nguru neddo do nangi buri fu hebudo mo yaltata dum woni yeso na wakkatiji dande wakkati don wa yaltude koyde jomun na e juude mudun cawbe o do nyaw an gad wakkati fu imadraji anton jaltinan kalisiji teddudi ka fu chamtantake kebbe be do yimbel sigaso kanya kajolo ko sifido hen
banan ni nete so fa nka anda fi hono kemmi o do nyaw lundido vitiligo mi taki tan sifaji mudun do nguru terre mi mi si safareji fuf cili didi mi su dotoro sigaso dum fuf nafaali sato pujje kewde yaltata do terre won hultibe jati dum do nodda jam do jum min kay terdam fuf wati bangal sawrugul safareji balebe e toko fuf wadal fa hunde nafaali
chafaje kewde kambe sawrobe be jillindirta wakkatiji dum way boyde wiide jomu santente du e jungolando woni docteur Mamoudou Diakité dogotoro sudu no dermatologie do pomoko do
le vitiligo c'est o do nyaw lulido vitiligo o kawar mudun anda ko no wonno dabareji di mi mbawi tuttude nyogobe boko juno kay sarugul mudun na wodi buri hawde safareji di hebata lile de ngirude de gamenga kay wala tofu da andon nyaw ko kay na wawi sawrede Fatima dum wawi dum no satude kay so wondi sawrede den yo nyaw hono bimi ni anda ka fa yottonu
al mustafa ag ibrahim jiado direli lamu tumbutu wolitide sa sayu o do nyaw jamarde nefete
ko vitiligo a hayno no ka
mi findai fe o do nyaw vitigo ni e bandan gorko taki dum do guri terre amen mi mil non yu tan nyanyaren mi itikal sifa hewi yalla sawde dum ka fahande dum nafali won hultibe o do nyaw o yo dongu sa to so ni be jewi guru amen be kulan jati buru fufu rewbe wattu kubbu rota satude
kanko docteur Mamoudou Diakité o hollitide o do nyaw o rabata jamande juddin hakkile mudum cawdo nyaw o do hana yagirade
vitiligo sur la peau noire vitiligo o do nguru balejo na satti san mawlidati latari sababu do ne fo hore mudum kuteji mudum no mona bana so nyaw o jillondirke e nyawuji guddi nange na mo eni sanne nyaw vitiligo ni mutude nyangude dum sato fuf o do nyaw o hana fi latari sababu ne do hitne ser cawi o nyaw o do na hani tinade yade sur doctoro yalla lolirbe dermatologue be yewta kawar mabbe
cadele godde matede no yimbe le wobbe gombe le nokkule goddude kan hebirde chafaje